Yo. We. What up? Alright.
It's my zoo on the beef, baby.
I'm not need a video till I'm a failure. I'm going to Ziggy. Yo. Nobody like me. I'm taking my shady. I'm the figgy. Now white, I'm a boss. Where no need words in the man. I'm figgy. Now I'm be a quell. I'm not be shining. I'm the man. I'm lip with. Now can you maza kidogo unambi wa umesha feli. Wanaomba urudi chini au kaunaiza daddy. Tommy, tule, asio changa asile. Pesa zako uonge mademu ila kula ndio jibane. Wana niona mifala Mungu wana gawari ziki uku kwetu wakuna kulala
Nisha kwa kilingeni Yesu elife Mungu yuko nami ndio mana leo na imba iyo
Iyo
Kinyamaza kidogo unambi wamesha feli
Wanaomba urudi chini au kaunaiza daddy Tommy tule Asio changa asile
Aiwe
Pesa zako uonge mademu ila kula ndio jibane
Iyo